shida zimenisonga, marafiki wamegeuka nyoka. Shida zimenisonga, marafiki wamegeuka nyoka. Wanageuka kama kinyonga, wanataka eti mimi kuninyonga. Wanageuka kama kinyonga, wanataka eti mimi kuninyonga. Wanaenda kwa mganga, kisa biashara yangu imenoka. Wanaenda kwa mganga, kisa biashara yangu imenoka. Wanataka wanga, au zime wangu mwanga. Wanataka wanga, au zime wangu mwanga. Jalali yalali, ninajua ananijali. Jalali yalali, ninajua ananijali. Kama leo nikisali wanaonilani, atawalani. Kama leo nikisali wanaonilani, atawalani. Jalali yalali, ninajua ananijali. Jalali yalali, ninajua ananijali. Kama leo nikisali wanaonilani, atawalani. Kama leo nikisali wanaonilani, atawalani. Nikikuomba unakereka, nikifanikiwa unagereka. Unataka gani niasa, kwani kila kitu kina kukera. Nikikuomba unakereka, nikifanikiwa unagereka. Unataka gani niasa, kwani kila kitu kina kukera. Mungu naomba unipe, wanyonge na mimi ni wape. Mungu naomba unipe, wanyonge na mimi ni wape. Nisigeuke kupe, kupe, milele ni wapende. Nisigeuke kupe, kupe, milele ni wapende. Jalali yalali, ninajua ananijali. Jalali yalali, ninajua ananijali. Kama leo nikisali wanaonilani, atawalani. Kama leo nikisali wanaonilani, atawalani. Jalali yalali, ninajua ananijali. Jalali yalali, ninajua ananijali. Kama leo nikisali wanaonilani, atawalani. Kama leo nikisali wanaonilani, atawalani. Almasi Kenya, the Afro Music.
I'm not afraid.